Away. Away.
It's the kids, baby.
But this young woman says, I'm not a way. Away.
Oh, yeah. Oh, yeah, wait. Yeah, 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 yeah.
Mtoto ana kila kitu mtoto
kama gari yako.
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 Gari yako. Gari yako. Gari yako. Gari yako. Kama gari yako.
Tekete
tapata
kaza mboza kopo
tapata
maini maini eh eh
we yala eh yoto eh mama eh moto nasikio na kisambo cha kopo doni kuuzie uko la kopo ya we eh mama mimi nataka yo matiki
tapata tapata
mama ni bebe ya matiki
tapata
peke chuku peke ni kutiki
tapata
mama mimi nataka tu city.
Oya kariyako, 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 kama kariyako, 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 kariyako.
Ni yendo kapteni, ana kompleni, kinone vicheni. Anipa uwani paka sembleni, noto fulu obsheni, soma kapsheni. Wazo kuchumbani yendo kapteni, ana kompleni, kinone vicheni. Anipa uwani paka sembleni.
Leta kibu decho,
kina lale nacho.
Decho,
kina mshe nacho.
Decho,
kina lale nacho.
Decho,
kina lale nacho.
Kibu decho,
kina lale nacho.